I love rise above music.
Oh na na na.
Squabble was the most wanted.
Oh na na na.
Oh so now.
Oh na na na.
International.
Makete kuna unaona deli na panilila na kula tazona. Kiza niti baby zoona na shwani huyelele moya na nizuena. Pa Facebook usini blocki, WhatsApp usini blocki, baby luveni chase. Nilati waki fake, kila nitile cheki, for real unanishwezi. Kanti nikakufanyi, kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi, kuli ulumele uwe ni nana. Kanti nikakufanyi, kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi, kuli ulumele uwe ni nana. Cause I love you, never only kashaka shana. Oh I love you, yes I do love you my baby. Oh I love you, never only kashaka shana. Oh I love you, yes I do love you my baby.
Look. Nilikile kaufela zona zeba nilutile wokuku. Mateka we kunotisanga tutu. Na I just wanna love you for good too. Ni utwele kwa teni makeke ni nani mutu. Kanti nieze skamani. Kuti ube wakawe nalikaze pahami. Kunilumela hani zibi njikupalanyi. Esi mwendi konji kukuzube la tubalani. Anisa ziba ke unifeza mi upulo vati. I wanna wake up next to you ni kurisi vati. Unicheze zeu lati ani zeu salati. So addictive inge ukarati. Kanti nikakufanyi. Kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi. Kuli ulumele uwe ni nana. Kanti nikakufanyi. Kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi. Kuli ulumele uwe ni nana. Cause I love you. Never unikasha kashana. Oh I love you. Yes I do love you my baby. Oh I love you, meme unikasha kashana. Oh I love you, yeah I do love you my baby. For your information, kina wa hao so metiza. Kulila hao kanilumela forgeti. Kubati haitinge toothbrush niko geti. Si utwelize ba kushonga basi chopeti. Ama treat you right, konji ulibale pen. Never play with your heart, inge kwa wana na maregen. For better for west, niwe na konji ni beten. Inge namba enzi before 11. This is a love letter from me to you. So how boni kutiluli, I mean to you. Kapa uto kwa magilasi. We now can pass back over ipa magilasi.
Kanti nikakufanyi. Kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi. Kuli ulumele uwe ni nana. Kanti nikakufanyi. Kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi. Kuli ulumele uwe ni nana. Cause I love you, never unikasha kashana. Oh I love you, yes I do love you my baby. Oh I love you, never unikasha kashana. Oh I love you, yes I do love you my baby.
Who is bad? It's Arthur Busy on it. More fire baby.
Tamanga 365. Yo DJ Busy, thanks for this one. Vin Shady, the bridge, pop and grill. But King, it's Kwabulozi most wanted. Also in Africa, Soko Nazel.
Uptown Beats, Uptown Beats, Uptown Beats.
Exclusive from ZNob.com.